Ɗoyo studio tamani keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Alal bar sappo lewru juillet lanɗo junnu balɗe meɗen jeena yamde sokkito studio tamani miɗen tawa les maisons de la presse ɗo Bamako ɗo jettinono ɗo kabaruji ɗi yo Oumar Waygalo. Nokku noddirteɗo kati ɓadale Bamako ɗoɓe kollitiɗo so ɓami fa ndungu o naati sukaɓe hoɓe kañu en keddoto elluge gonɗe toon ɓe wattu joni oɓe mbiya ɓe deli du laamu koɓɓe tino jaltina dow hen ɗatino ɗiɗo golleji gorri. Oɗo suka jokkolle noddirteɗo Alhassane Abdoul Aziz omo wondi e jokkitede sarede nokku noddirteɗo CPI kanko procureur gonɗo to wattu joni o warana o hollita toon findeji kañu e daliliji ko holliti to wiide o ana wonduno e guuɓe ɗum woni ansar din en les saha leydi meɗen ndi hitane 2012. Fedde nde noddirte AMDA so wonde le leydi meɗen ndi holliti wiide wattu joni yimɓe leɓe torraji jotti le leydi mali nden kan tottede haqqeji muɗen wattu joni odduɓe kolliti wiide hono sari ye leydi mali ndi worrino ko heewi yuɓɓaki dow hen iwonno sembe kabaruji ɗimi jogini oɗo beytade ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Nokku noddirteɗo kati ɓadale Bamako ɗo so ɗum ɓami fa ndungu naatiɓe kollitiɗi hitande fo sukaɓe hewɓe kañu en keddoto e lugge gonɗe toon ɗe wattu joni ko heewi ɗeɗon lugge fo yo asaɗe fa yetto ɓulli kiɗɗi kañe ko nandi e muɗum. Ɓe kolliti wiide du won sukaɓe woɓɓe antoon so gaari fa joola ɓe kan keɓa softede jaati wattu joni oɓe kolliti wiide laamu ana hani yaltinde dow hen ɗati fa ƴeelon ɗiɗo kasaraji kane sakkirede fa keɓen famtare keɗɗen Ousmane Dikko.
Adadu tettiniɗo ka ana tiiɗi heɓede fanda torriɓe banggal ndiyam le hitande ɓe yoɗotoɓe ko ɓuuri hewde fuu andintake gollude pompier en kati ɗe gayɗe kewɗe aseteɗe luggefu muɗum ana yara fa métre uji ɗiɗi joyyi fa satu tati caggal toɓoji ɗi ɗeɗo gayɗe ko ɓuuri hewde fuu kewam ndiyam jomije uddataɗe yo kabaru mo saraɓe konni Kadiatou Traoré inna galle wonko sefi keɗɗen ɗum
dina tuguma ko tu fonsengaji ɗi kaybatake fay seeɗa sini tawi ɗum ɓiɓɓe tajiri en joloto li majji tawan dabere muɗum heɓama ka kammari yoɗum ɓiɓɓe talke wala fu ko waɗa fa joni ɓe udday fonsengaji ɗi wala fu komin mbawi sowona muñirinde ni ñande Allah gaɗɗo fu ni woni komin gorri e torra muɗum tawene en fu e ɓiɓɓe adama en en fu en potu hakke kolitinde wiide no ɗum worri ni ana mettimi ne andi wona kange wona kalisi hunde fu wawa lomtininde
yonki
jogaɓa hono Bassirou Dembélé o waɗi noddago fewde laamu o ɓama dabareji e wi makko yo laamu o hani jagginde joɓɓen fa gartan hakkilo kutteji tongiɗi e oɗo kabaru keddano ko sefi
min mi ronki famude hono neɗɗo ñiɓirta suudu muɗum nde yoppira ni fonsengaji ɗi ana udditi eɗum tiɗɗi famude laamu o ana hani darade e darde muɗum ko wondi e wadde hitande fu ɗum ana torre min sanne wotto fu sukaɓe ana joololi fonsengaji ɗi nenno ana hani enen saraɓe sukaɓe ummoɗen daroɗe kolliten ko metti en e muɗum yalla laamu o ana daro e darde muɗum yalla hono ɗum ana sella wadde
fewde o kabaru noon maire commune gallure kati nde ɓami dabareji o waɗi noddago e kala jomiraɗo ɗeɗo gayɗe tinna udda ɗe e wi Badra Alou Sangare jokkaɗiɗoɓo maire commune kati o keddana ko safani en
joni wullitangoji kani waɗede nafa mawɗo woni e muɗum fa mono fu daro e darde muɗum dabareji ame saabi sini fonsengaji ɗi uddaka eɗum wawi wadde masibaji sukaɓe aɗa mbawi yolade le majji joni hollitinde wiide ñiɓoɓe cuuɗiɓe kañi en kani darade e darɗe muɓɓe ñiɓo fu hura nokku hedde muɗum saabi on nokku e wi muɗum woni nden noon mbiɗen darte mabɓe e ɓama dabareji dow kabaru muɗum le o watta mo iwondeji mawɗi gondi
toɓude
o gotonaɗo commune waɗi noddago fewde e sara kala tinno hayba sukaɓe mum satu fu pati yiilo ɓe keɓade duuɓi joyyi ɓe fu ɓuuri horsude yo Habibatou Dara mo studio tamani kati heɓani en
sikiraɓe so gabbi dow bemmal ame ande galna so ɗon kaja heɓude kabaruji ko woni leydi mali kañi studio tamani fu gabbondo whatsapp tan bindo studio tamani fewde oɗo numéro capanɗe jeɗɗi e jeɗɗi mere e goho capanɗe joyyi e jetti mere e goho mutti wattu joni ɓe mbiɗeteno gondi e yaltinede le hen fa ɓe cakko wakkati fu ko bonnanɗa e ɗi gatta toon so ɓami fa ndungu naati noon suudu mairie wondu toon ɗo holli triwi ɗiɗo aɗateno gondi e yaltinede wattu joni o ka miccitiɗen wiide ko heewi yimɓele jongitiɓɓe fu nokkule ɗo gondi e Dakar ñalawma hande yo nokkule ɗo kammu wawi wadde kasara fa keɓen famtade fa nde keɗɗen Ousmane Dikko
les golleji jertogoji ɗi fammingol fawarde e awtade doganirɗe ndiyam ana e wi hooreɓe commune o Youssouphe Niumanta jokka jarana mer commune moti o wonko sefi gerdemo
miden jogi doginirde diam mawdo li gallurende wakati joni idun labi mi fuddi ittude nyamaji li fosingaji yo yalla jam kambu ana wawi bettude
di golleji jawni no ngadama fadde ndungure gade di almusadda mu kawarta ko buri milioji noga jeegon sefa di meri o e hormu itata faabe pewte o do golle laamibe commune o gongini jamaaje de tinno laato leydi an koobe le yobude usuruuji mu en yusuf nyumanta jokko arano maire commune mopti o wonko sefi kedo demmo
minne bibe leydi mali yalla men yo hemde hakkeji men ka abada wala mo wiyata kanko hani wande dun abada ayata neddo biyo kanko wadi dun na kanko hani wande dun soni ayo bay taxi ngaji ma anati di nyamaji le fosse ngaji karti ma itte yo tediral jobete di natete hen an hani bibe leydi ndi andana dun na kabe ko e
mabbe gandagol toboji di fawarde kuteji mudum motito ana godda wattumo temede kewde ngari nyongitaade heedi paale yogaaje ngalurnde laamibe ndokki tajaral bami dabareji fu faabe do gorra no seniri leede paale do ndiyam natta kantara jawara directeur cabinet gouverneur moti onko sefi kero den dum
7000 ana buri yimbe ujunaaji jeddo nyongitibe ngari sokura e terankin do kan 2010 di dalaji ko ben jogi yu bonandaji diam fe sapo jeego lewru jen jabindu diam kambu wadi bonandaji ton en
yo mamad ali aga aleda hebene ko warti yudo moti e inde studio tamani
pelle tiagon tobe hakkeji bi adama en gondi le leedi meden di wottu jono be mbiba kaja sari tacce le leedi malindi jewta yalla hono yimbe be torraji yottinobe kantutirede hakkeji mude le majjondube ko litid nyalo mo handono sariyaji di ngori le leedi malindi wonko yubaki do hen kedema kanko no dirtel Idrissa Traoré yo jubno golleji le fedde AMD asnde ko sifi do hen do faccitango Ousmane Diko
alasan yodun nandoro tan wonno banano nugal en sardine biden jogi tagu message mudun elei vi Fatou Ben Souda procureur o Kenya handen o hollude tagu message fa kayfoje pewtinaade e o cikitaado keba tuugede fotoji kollama le bureau procureur o de kewde goto o yo do fedde jeedi kore de alasan wonno e mudun goddo o ko rentina alasan e wombe le walde de o mudi juude makko jaati e war horeji gadaadi di foto jeedi ko o le sud police islamique kollama omo wondi e yimbe didon jogibe kabarde warbe wulitaade videoji di kollama alasan ana wonduno e sedade pido dorri debbo goto tawdaade gorko kollaado e wi hayfornde o commissaire islamique non kanyi hore siyanno satuji dorri fande e wi bureau procureur alasan e latade jubbino golleji hakkunde police islamique kanyi tribunal islamique hewbe ana gulito heddi makko omo hokkanno yamirore wobbe police islamique islamic odu lemon kanko hor o donnanno yamiroje horebe ansadin kany akmi tag message geddi hono numero telephone o tikitaade de leendi wonna e juude le fawarde e halaji gadaade le hen fu martinama kumpa politigol ele hala bureau procureur o heddoto e wonde fa nyande alkamisare to sagantobe be bamata hala fa njabo andinde on ambassadeur leydi mandi le peyba an wonno kenya watu auditingol kasaria seko gajigo mostiyo tamani ilahe hebani en
olitindi witan sekirab dum won wattu jono son jewi hono kabaruji di fu ngori le leedi malindi fa wattu jono en jara hono kabaruji reso ngaji meden di ngori
certe gonga ya ko heewi yari yesoka kon non ko heewidu taadi faanda sariya le yeddugol hakkeji tomonto en gadaade wattu ti dalaka ko heewi taadi le widi tagol talki heedi war horeji gadaade le wuddu leedi meden gadaade le region segu fawarde edi agal hok di kany e ko nande mudun e kila menka ana horsi ko kaldal wada hakkuni yimbe fa dewrta kanan pati lato sababu nirkude sariya fa kebe dabara dewrintinal tabatodo hakke tomonte en hakke torrabe teddinodu leedi kabantoni hakke yalla jonne mawde an wada habugol e wayde jukku
lit contre l'impunité
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe.
en jaran heddoto rezo ngaji di ngori to nyaloma hande no joni en jaran fa nokku no dirtedo kuccala dum woni en garan jewdi ton bambari be kolitti wiide dum yalti nyaloma hande no on dido bambari be bihi dum won lebbi jeddi dum wayri ton wotto joni wutadan wonti e sottede ton buudi dum won sappo je cfa aran an sotte buudno gaydo wotto joni be bihi dum tiidi sanne le o do nokku sey uri do en jaram fa no kuno dirtedo yoroso wotto jono dabareji di an gondi e fiyede le no kuno dirtedo yoroso be kolitir ko yar sukabe temedde dom kanyin e temedde do chapade na yonom be kolitir wiide kanyen gondi e famminede tagal mududu be ko kalfinama ton demobe serembe fa yotton demobe mene kanyen be calfi kalfina le o do nokku be do sukabe be gondi e famminede fa be lono be kan sekrade witta witta le nokkule mabbe de sey yurude ngardan fa nokku no dirtedo gawo dum woni fedde mabbe wonde to humnide kabaru yirwede sukabe jokkol be kolitiwide be gonde fiide dabareji to gawo to fa pammina jammare de hono kabaru poddele de bamaton sukabe fedde minisma de yimbe almani gombe li hembe kanyen gondi wadde do dido imma daraji wotto jone be gonde fiiton dabareji ko yata balde tati idum e hejo golleji mabbe ndiado fedde hitane 2019 ko be gonde e gollude ton sekrab do katel betande do kabaruji meden dimi joti on sanne hedade hejo jamen ka fande kedde hedade hono andirdon no do e seeda yewtere meden de ana wodi wassalam.